Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagajimatat, Galgala Kesa, Salama Walakaja, Kabaga Sasarit, Metro Bandiku Sagal, Digdemilamap, Digdemishan Rat, Washington DC Rakadabur, Saganta Fan Romo, Amajal Kaba. Pagovio da radio, satellite in Isle Satif, internet in Kanensa Gantagan, your Dufajir tent, a gift for Totakan Jalasamaka Molten. With Ata Ebla dig the Mafur, Barakumalamaf Kurator, Bakarakops at Yupia Timo, Ebla Kuraja, Barakumalamaf Sagal, Kesumisan Kesanaran in a modandi.
Shiftu Mangalana, Rakanandara, Galana, Somalia, Gidukana Multate, Halisun Hamachu, Inagarsi Sujer, Angoan United States, Matawdwar at Tamjur, Anjal Negamadat.
Mumich Minister Ethiopia by the Mariam de Saling Aradwa Kesati University Pan Africa Adwa Ijaramuf Jiruf Agabu Raka Nijiru. Duratan Congress Federal Oromo Amma Manait Ajran Doctor Marara Gudina Arraman Murtit Eachun Sani Beka Mejira. Lamenu Odud Aboda Belinan Esina. Kopilen Kenya Torbani Dabare Sani Gatajiru Sportive America Fumatashe Chuda Agat Murasaganta Kenya Tin Walintura Amma Belin Solutif Garajalan Litaribu.
Shifu Mangalana Rat e Nyakana Handara Galana Somalia Ratiga Gefame Gochichi Devi Hammachusa Hinagar Sisu Jechudan Angwan United States Sanijuru Minister Initisaka United States James Maras Dilbata Kalesa Jabuti Kesatida Wanaga Gesa Lafajiraniti General Lumna Galana United States Thomas Waldhauser Kana Jechu Opimiti Jeru Kana hordovne ilaluk amnaje churantu ta odu hipsaniru. Angoan general ticha kajet anitti chama afbele kutasa na muda tetu shifto nigalana rat enya kana doni le dal dalaka nenya taf zeyti fe anjarat tale laka gaggesan taasi sejel. Ummanni miliona digdamaj alaan Somalia, Sudan kibba, Nigeria, Yemen kesat batile ufanja kesati belan umuf kajiranta u sagantanya ta dunya beksera. Shifton Nigalana Rahalila that Capsisan will go to Derban Shanif Gadibu walking up Banansa near the Tama. Angoni Somalia Kibat Iha hid a total Shababur, Kanin Balad O in Saget Sunna Mota said the Tamata and Fit and Jetaman Adjesa Nijuru. Jarene Arfan Batiguran Aladarbe Manamurti Warana Sabaidua Jurudurati Adabiduarati Murameture Baiduan Mokdishora Lavafagena Kilometre di Balamaf Afurtamara Targamtu. Jarenkun Balad O in Sabaradar Bejechun Kumalamaf Kudaja Mananyata Baidua Lamakesa Tuldra Duban Akapsi Sanin. Murtini himata irratiate dubbin kun ifatti harra dubbisa mejira kun sirira ga qabatama qulqulluta en wa mirkanaif murtin darbe hojira olun labsamera angonni kutafi jiratonni iddo sanatti argaman gammachu sani ibsaturan jarrenarfan rasasan yero ajjefaman Filano President Mamar Sadra Faransai Kesatigage Famajirun Kadi Mama Yadama Dalawak Aban Emmanuel Macron Savu Biatitikach Ichani Bakatota Kamorman Marine Le Pen Filano President Matur Balla Bodagage Famov Darbanijuru Kulimo Faransai Kesati Rafa Masiasa Gudda Umuv Jirajarut in Taltoni Wagato Koke Sati Siasi Faransai Kesa Gutumati Jijira Mirajet and Macron Dilbatakale Sagal Gala Eganjifatani Boda Tuto Dufa Kaibsanit Marine Le Pen De Gertota Sani Akaibsaniti Umata Faransai Bilisom Sufiron Sam Majeru Bain Filmata Nit Umaka Gasisuti Macron Ibakesa Harka Digdami Sadik at Isade Sagale can argata yota lepen, harka digdami tokok at Ishan argataniru. Namni Sagale can nube olumagal harka, torbata misagaliota, abanin jifachu deme Sagale yabar gachu murtesa da jet amera, kunis batich amsad ufu gafa torba argamuvjira. United States of Korea kaba gidutti muddamin si debise hammate jira kunis korean kaba guyaya nabiyetti kabra kaba ju ferojettu kanatti yali dukasa nuklera yokan misaila rd1 qatamrun darbu dukasuf jirti guyaya jala bulti waggasa detami shanafa ka wardiyan korea kaba tunde fame kanatti sochi dukasa nuklera akata ufitin taltonna kajedanittimo yali dukasa kun gonkuma kanin olle ta usaf mirkanin hinjiru jechuna ke kachesu Gama kanin doni warana ka Japan ka dugde Korea tika jela jurtu doni warana Amerika oli shakala warana jalkabde jurti Korean kibbammo shakala humna galana kan Amerika ojin jalkabu farra Washington walin dubbatti. Erga Taliban matte warana Afghanistan ke sahalele guyoti hangato koboda angoa warana ka United States Russia tulote sentota hitachi Saudi jedu hinalle. Gargaarsi kun akka kennamuuf gabaasaaleen nu dhaqqabuutti fufanii jiruu jedhu humnooti addunyaa Afgaanistaan keessa jiraniif ajajaa iddoo sanaa jiran Jeneraal Ameerikaa John Nicholson. Nicholson akka dubbatanitti har'a Kaabul keessatti ennaa ministiriin itti isaa kan Ameerikaa James Mattis daawwannaa hin labsamiin gaggeessaa turanitti kunis qaataariif jabuutii erga daawwatanii booda ta'uusaati. Raashaan iddoo hedduutti dorgommii tarsiimoo qabeessa keessa galuu filatteetti ka jedhan Mattis kunis Afgaanistaan keessattillee ta'uu mul'ataa jedhan Raashaa waliin lafa danda'ametti furmaata gama diplomaasii barbaanna ta'uu baannaan garuu faallaa seera addunyaa lafa hojjetanitti akkasumas abbaa biyyummaa biyyootii lafa sarbanitti dura dhaabbanna jechuudhaan Mattis oduu gabaasotaaf ibsaniiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Ameerikaaf Meksikoo gidduutti ededa lafa dheeraa dhaqqabu ijaaruu yaada dhiyeessan demokiraatonni biraa mormiin isa mudatee jira. Gatiin ijaarsa kanaaf oolu gaafa tilmaamamu ol fuudhamee odeeffamee jedhan Tiraamp. Ededa wal falmisiisaa ta'e kana ijaaruuf baasii maallaqaa barbaachisu kan ilaaleen waayit haawusiif seera tumtoonni gidduutti dhiyaatee jira. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kan yeroo ammaa mana hidhaa jiran dura ta'an Kongiresa Federaalaa Oromoo ittaana dura ta'an gamtaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa mana murtiitti dhiyaatanii jiran himannaalee isaan irratti dhiyaataniif abukaatoleen isaanii barreeffamaan mormii dhiyeessuun isaaniis beekamee jira. Walumaa galatti deemsi mana murtii irraa maal akka fakkaatu abukaatolee Dr. Mararaa keessaa tokko kataan obbo Wandimuu Ibsaa Finfinnee irraa telefoonaan gaafadheen jira.
Dr. Mararaan sadaasa 21 qabamanii kaasatte agaadhaatti amma ji'a shaniif deemaa jiranii akka laayii turanii achiin booda ji'a dabreessan 29 qaallitti bu'anii amma har'a yoo dhufanii harka isaanii kaateenaadhaan hidhanii fidanii isaanillee fuulli isaanii baay'ee gugurraachaa ta'ee dadallanaadha. Akka hin dubbifnellee poolisootiin dubbii nu dhorganii. Baay'ee fokkaneessa dhagaa tanaan durallee sadaasa 21 qabamanii guyyaa lamaan booda gaafannu akkatti kaateenaan hidhanii fidanii raadiyoo makeessaniif raadiyoo jarmanisitti iyyanne mootummaan kanarraa maal argata jaarsa umrii hamma kanaa jennee achii kaasanii dhiisanii nagaa isaatiin harka isaanii duwwaa deddeebi'aa ture. Amma immoo hadha akkuma asitti hime kana gaa fuullisaas badaadhaa innis nuti dubbachuu hin dandeenye gugurraachatee jira. Poolisoonni akka itti dubbanne nu dhoowwanii cimarraa kaanee mormii keenya isa sadarkaa duraa Dr. Yaaqoobis hin jiru obbo Abukaatoo Alamuu Gobeeboo kan jennis hin jira abbaa Reewota Lamiiti. Anaan wajji sadii taanee mormii keenya kan barreeffamaan dhiyeeffanne fuula 11 galchanneerra.
Mee utuu gara sanatti hin deemin dura amma isaan kan isaan jiran mana sirreessaa Qaallittiiti.
Qaallittii jiru.
Fuulli isaanii gugurraachee akka jettan kun maaliraati jettanii yaadduuse.
Kan hadha nu naasisetu kan amma guyyaa 4 duuba dhaqee gaafadheen ture naga'umaan jedhanii indoomsa'aati illee dabreetti waajjira Qaallitti gurratti waamee gaafadhee amma mormii sadarkaa duraa kana dubbisee walii gallee deemne halli hundi gaariidha. Amma hadha jaarsis nutti dubbachuu hin dandeenye achi yoo fuularraa ilaalu fuula isaatirraa gugurraachata qaba akka waan dallanee jira. Gaafa tokko doowwadhee torbe kana keessa si ibsa malee hadha garuu baay'een gaddise. Maaliif amma jaarsi kun umrii isaa guutuu waggaa 70 deema amma iskiriptoo malee waraqaa malee qorachuuf qo'achuu malee rakkoo biyya kanaa hiikuuf malee akkisaa wanti kaateenaadhaan akka nama shifta akka namattuutu hidhameetitti. Baay'ee mooraalii nama tuqaa innillee kanumarraa ka'ee fuula yoo as ilaalu baay'ee gaddisaadha. namoota dadacharra turan hunda isaatiin gaddisiisi.
Qaallittiitti maatiin deemanii gaafachuu akka danda'anidha. Akka baratametti amma maatiin firoonni deemanii sin dabalate gaafachuu dandeessu turtanii?
In dandeenya garuu sa'aatiin ayyamame daqiiqaa 30 qofa jette. Baay'ee dubboodha. Saniin booda hin danda'amu. Abukaattotiin garuu ganama sa'a 3 kaasee haga 6 sa'a 7 olakkaa kaasee haga 10 hin gaafatu. Maatiin daqiiqaa 30 qofatu ayyamamee fi ganama ciree maatiin danda'eefi dhiisuu hin dandeenye haala kanatti jira gaa.
Mirgi wabii akka eegamuuf kanaan dura gaafatanii turtan. Amma sun maalirra gahe?
Kan taklaa firdibeetitti gaafannanii dhoowwatanii amma immoo sabbarchilootitti gaafachuuf qophiirra hin jirre isallee.
Arra mormii fuula 11 ta'u barreessinee galchinee jirra jettanii jirtu. Maalirratti kan isin mormii dhiyeessitan?
Tokkoffaa himannaan kun himannaa siyaasaan wal qabate waan ta'eef haqooma of keessaa hin qabu. Lammaffaa himannaan kun irraa haga dafaatitti silaa akka seera yakka Itoophiyaatitti himannaan tokko yoo dhiyaatu guyyaa, ji'a, bara, bakkee itti yakki kun qabatame haala itti hojjetame kana zarzar godheetiniin akka himatamaan hin dhaqqamaane ibsamuu qaba. Himannaan doktorii kun guyyaan qabu, ji'aan qabu, baay'innaanii haala itti hojjetame hin qabu. Namoonni dhuman jedhanii, namoonni kun maqaan qabanii bakka itti du'an hin beekamanii haala hin qabu. Kanaaf walumaa galatti lammaffaa yoo maalidha mormiin kenna himannaan kun seera yakka Itoophiyaa ka himannaadha hin guutuudha. Akkasumaanillee himannaan tokko amma fakkeenyaaf bara 2006 shororkeessitootiin Sumaaleedha warri kun shabaabii kun bara 2006 Finfinnee kana keessatti ajjeefamanii yookiin dammoo fanjiin isaan xamadan isaanitti dhohee gaafa dhohe san Dr. Maraaraan yaada kenne. Yaadni kenne sun kan yaada kolban ta'in jedhanii bara 2006 hin himanne, 2007 himanne, 2008 hin himanne, 2009 kana himachuun akkaataa seera hariiroo yakka Itoophiyaatitti isa sinasiraatiggii jennuun lakkoofsi 11 tuqaan tokko namni yakka raawwate beeku hunduu himuun mirga isaati jedha. Tuqaan lammaffaa immoo keewwata 11 isa wanjal sinasiraatiin kun namni yakka hojjetamuu beeke atomaatikaalii himuun dirqama jedha. Kanaafuu maal jenneet kanallee kaafne. Erga bara 2006 doktorii waan hin taane dhimma sanirra dubbate waggaa 4 kana taa'uun qabu. Himannaan isaa kun akka himannaa dhugaatitti fudhatamuun qabudha. Karaa biraatiin kan isaan wajjii mataman Dr. Biraanuu Naggaatiif Obbo Jawaar Mohaammadii isaan kun lachuu ala jiranii wanti isaan walitti fidu hin jiru Dr. Maraaraan paartii siyaasaa isa nagaa ijaarrate biyya Itoophiyaa keessa Finfinnee keessa karaa nagaati. Paarlamaa keessa turee nama qabsoo nagaa adeemsisu, nama seera Itoophiyaa kabaju, nama olaantummaa seeraatti qabsaa'u. Sababa kanaaf isaan warra biyya kana keessa hin jirre warra seera Itoophiyaa kana karaa biraatiin jijjiirra jedhanii qabsaa'anii walitti matamuu qabanii. Kanaafu himannaan isarra dhiyaate kun akka irraa kufaa ta'eef ni gaggeeffamu kana kana keessaa qaba mormiin.
Amma deebiidhaaf beellama isiniif kennammoo akkamitti xumurtan?
Ji'a kana 26 abbaan alangaa mormiin barreeffamaan dhiyeeffanne kanaaf yaada qabu nuu kenna jechu ji'a kana 26 ganama.
Obbo Wandimmuu Ibsaa Abukaatoo Dr. Mararaa Guddinaa Ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinillee carraan alaattaniif baay'isee sin galatoomfadha galatooma.
Amma immoo gabaasaa keenyatti taanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa Adwaa keessatti Yuunivarsiitii Paan Afrikaan Adwaa hundeessuudhaaf dhagaan bu'uuraa kaa'amee jira. Kan dhagaa bu'uuraa sana kaa'an muummicha ministeeraa Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleny kana dura waggaa waggaatti ayyaana kana yaadachuurraa kan dabre hojiin bu'aa qabuun hojjetamne jechuun isaanii dhagaamee jira. Gabaasaa Girmaa Gabruu Maqalee irraa ergee Tujubeetuu dhiyeessa.
Yaadannoo Adwaa waggaa waggaatti kabajurra darbee Yuunivarsiitiin Paan Afrikaa jedhamu akka hundaa'u waggoota lama dura beeksifame. Akkuma kanaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleny yuunivarsiitii kana ijaaruuf kan dandeessisu kalees dhagaa bu'uuraa ka'anii jiran.
Yaadwaa xoorinnatti kabirat yetanakkara Itoophiyaa yaandinnatinnaa yemaanninnat cinaat yetaayyebbat tilik kistat nabbar. Ganaa yetoorinnatu kitat awaaj bataawwajabbat wokt.
Waraanni Adwaa tokkummaa Itoophiyaa'ummaa dhagaarra jabaatuu fi ciminni eenyummaa ofii kan ittiin mul'ate ture. Labsiin waamicha waraana sanaa akkuma labsameen lammiiwwan Itoophiyaa martinu kaabaa amma kibbaatti bahaa aga dhiyaatti sanyii bifa gogaa adda dumma dinagdefi awasumma utusan indangesin kabajabi yasanif akkasumasi ulfina alaba sanitif gabas kakawudan gama sanatti socho anijiru.
University in Pan Africa injifanno lammiwwan Ethiopia qofa ka calaqqisu utun tane seena sirna bitta kan gutumma Africa barsiisu akkasumas qorachu kan nama dandeessisu ta ulle ibsaniru.
ሁሉም ዓለማት የሚገኙ የጥቁር ህዝቦች የጥናትና ምርምር ተቋማት
ኡማን ጉራች ጉቱ አዱኛ ከየሰጅሩ ዋልታሌን ቆረና ዋይ እንጅፈኖ አድዋ ቆረና በላፊ ባይ ቆረና አርገመ እና ኢፈጎደኒን አባሴራ ሰና ከንተይ አባሴና ሰና ከንተይ ኑቲሞ ወጋ ወጋት እንጅፈኖ አርገመ ያደቹራ ከንደርበ ሆጂ ከና jedamu ojenne jirra jenne ijajabinan dubbachuun dandeenyu kanas undeeda jijjiruudhaaf jecha arra mullanni ijaarsisa kan jalqabamu University of Pan Africa Adwa qooda gudda kan qabu jedena mana
presidentin bulchinsananno tigray obbo abbay waldu gamasanin University of Pan Africa Adwa seena jallate sirreesu akkasumas hamba seena Afrika ke sahataman debisisu dandeesi sajedame ega majadan dagam buura inna ka ametis hogganonni biyyote Afrika daddaf kesumonni argamaniru presidenti Uganda Yoweri Museveni hala amma ke sajirru kan gotumma qofa otuntan ogumaf begumsat barbaachi sajedan banamun university kanammo tattafidun fan gonu qindesine jijjira mahi ka qabu fidunu dandeesi sajedein amana jedaniru
Ameron gargara ke sasa ala maaf deki ka afurtami torba tejras Washington DC timo ware radabre saato kov deki ka afurtami torba tejras agyefato kenya kopitanu tiche o kenya dura wale da jene kase kanan istina fera itin bohara. Walisaa da jene kaasee walle sakanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii har'aa keessatti dorgommii kubbaa miilaa addunyaa oduu atileetiksiif oduuwwan ispoortii adda addaa harkaa qaba soraan gara saaxan siin dabarsa.
Jalam babarot tole atleosofi adunya durgomi maratoni lenden fitatani amsa tantutti qopau jiranyen citaranga keita bale de dekika shankesat goli sadigal sare wan sena klebi lazio keisa takkaragani imben tolji dibishanjeda Lionel Messi tabatan kubba mila bekama adunya Barcelona ofumofe takale walini Barcelona goli dibishani galji tutton matot odu sportit Maratoni London takale iraf dubra len Kenya tikabadat. Ethiopia titsane atle esotitu namalle dorgommi tantu kopawjira. Maratoni London Maratoni IWF kopes ke satok. War milum dirir fachu oriu dabalelle kalelle namkum kurni hedduti. Dorgommi gugurdo tanafi kara gugurda London itbafat. Diran Daniel Wanjirut motum mangalate kanani isa bakkale titsane. Daniel second sagal kofan chale kanani isa moy.
Daniel Wanjiru, his day, his race, his London Marathon. He's held off Kennedy Sabekele, and now he can enjoy his moment.
Daniel Durgummi tana saati lamaaf daqiiqa shaniif sekendii shantamii ja'aat mooye duruyyuu Durgummi akkanatan irratti beekama namganna 24 nami lammeessu bammoo qananiisaa biqqaleeti. Qananiisaan namganna 34 fiigichi kiiloomeetirii 15 fi 10 irratti rekoorda addunyaa qaba. Maraatoonii Berliin tabara 2016 jaalle isatti deki rekordi haara dikkum dabeetin mo'e warra mo'een baga gammaddanii jenna. Atleet Fayyisaa Leellisaa ammoo maraatoonii London irra 12 yonni fiigee bir dabru ummatii karaa abbaa akkan jecha faarsa. Maratoni London takale nama gama dubartootaatiin illee Keeniyaatti mo'e Meeri Keeyitaatti mo'e mo'uu qofaa miti rekordi caccabsite. Meerin rekordi atleetiin UK taduri Paula Redcliffe barkum lamaaf shani kees moote caalteetiin moote badhaas guddaa argatte. Xurunesh Dibaabaatti taane lammeesso ta'e. Meerin tuni namganna 35 kiiloomeetirii 43 tana saatii 2:17 sekendii tokkotti moote seenaa keessatti nami akkan saatii guddoo mo'eetiin gala hin jiru qilleensi dansaa keessa dorgome akka dansaa mo'adhee hin guddoo gammadeellee jette nami taanee balammeessuun atileetii Itoophiyaa Xurunesh Dibaabaatti saatii 2:17 sekendii 56 moote. Xurunesh Maatiyoo Boode Dibaabaa qananii tagam fiigichaatiin. Itoophiyaa fi ufullee addunyaa irraa beeksisanii badhaas hedduu tuulatan keessaa tokko. Itoophiyaa keessaa sadeessoon Asallafech Margaati akkaan jetteetiin dubbatti yoo dorgommii kan irratti dorgommiin duuba wagaafatan.
Ani lukki kiyya na dhukkubee inni jechuu kootiif duubatti hafee xiqqoonna afaa ta'u malee asitti meedaaliyaa keessa galuu kootiin baay'ee gammadeera. Anis akka maatii otoo fayyaa argadhee hojjadhee sa'aatii kiyya gaarii fiiga jedhee kana yaadan turee jiru. Haa ta'u malee kunis badaanti baay'ee itti gammadeera. Meeriidhaan immoo baga gammaddee xurriyyeedhaanis baga gammaddaniin jedha. Baay'ee natti toleera. Anaafis aamilee naa ta'a jedhee kana yaada kan itti kufuun.
Atileetota addunyaa dorgommii gugurdoo akkanaataan ammoo atan mo'inillee taanaan ammallee dorgommii gugurdoo taaxaaliyaan magaalaa Firenziitii fi gama Tarkii Istaanbulitti qopheessuu jiraniif of qopheessuu jiran. Kubbaa miilaa dabarri Leenjii kilabii Tarangaa Keeyitaa Baaldee daqiiqa 5 keessatti goolii 3 galchee waan seenaa kilabii Laaziyoota Siirii A keessatti akka arganii hin beekne tolchee rekoordii haaraa hojjete. Keeyitaa Baaldee gurbaa biyyi Senegaaliitii kilabiin isa Tarangaa Taaxaaliyaana tanni keessa taphatamoo Laaziyoo. Taphkalee Laaziyoon Palmeeroo waliin taphatti irratti 6-2 mootee Laaziyooni goolii 3 gurbaa Senegaal kanattu keessa buufate. Siriyoo Immoolii immoo itti dabalee nami dhibilleen tokko keessa buuse Laaziyoon 6-2 moote goolii tan shan sadeenuyyuu daqiiqa cufaayyuu jechuu dandeenya daqiiqa 28 keessatti galchan. Gurbaan Senegaal kaawarra Palmeeroo irraan goolii galchu kunin taphataa addunyaa keessatti beekamaati. Ganna 24 tan fakkaatti kilabiin tun Laaziyoo Palmeeroo 2 waliin taphachuu isaaniiti jechuudha. Gamkaaniin ammoo taphataan kubbaa miilaa beekamaan Barseloonaa Liyoon Meesii eegii kilabii tanaa taphachuu jalqabee goolii 5 galfatee takalee waliin kilabii laa liigaa keessatti nami agisaa goolii hedduu argate hin jiru 31 galchee jita barana qofaa jechuudha. Meesiin yooyyuu kilabii Barseloonaa waliin taphatutti goolii akkan galfachuun isaa fi kilabii isaallee guddoo gammachiise. Meesiin namganni 29 dhalootaan Arjantiinaa lakkoofsa 10 keeyyatee kilabii Barseloonaatii dur taphate. Abbaa ijoollee 8 akka 2016 mindaan isaa yeroo miliyoona 40 yeroon doolarii iyyuu caalti. Qophiin ispoortii isaarraa tanumaan soora haala keeti. Qophii ispoortii wixataa fi walagarra nagaa hin bulle.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. አሜሪካ ኡመተሸ ጅሬኝ በቀጥቱማ ከሰት ተጃጅል የጉምሰፋያ ዩአርገመዩ ሄዱ ረደባዳ ዮካንሞ ጎንኩመዩ እንጅሩ ከናብጀቸ በቀጥቶን ወጎተ ሄዱ ዳብደረረሙ ጅሬኝ ከሲ ከሳባኒ ገራ ቢዮተሳን ሲመተኒ ተናዴማኒ ስራቆይዱቱ ሳሙደታ ቆፒነራ ከነቲ ፉሌፈቴ ቱጁቤቱ ዴስ
ቢማል ቸሬቲፍ ቻርልስቪል ቨርጂኒያ ከሰት ከን አርገሙ ዋልታ ተጃጅለ ወልአን ሰማቲ ከሰት የሮ የሮ ተጃጅለ ወልአን ሳከነማፍ ወጋቶ ኮድሮ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ ካን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቨርጂኒያ ጀደሙ ከሰት ጅጅራን ከሌጎ ደሜ ፊጅራ ክሊኒኪን ኩን ቃማ ሆስፒታል ከናቲ
ሆል ሃብ ቢን ዴድ ባይ ናው ቢካዝ አይ ዲድንት ሃብ ዘ ሪሶርሰስ ቱ ጎ ፎር ዘ ዳያሊሲስ
እናኒ ሞራ በቀጥታ ከሰ ትሬቲ ተጃጅላይ ኩሌሱ ዲጋ ዳያሊሲስ አርገቹ ሳተው ካሌን አካና ጅጅራሙ መለተኮ ዩ ዋንን እንቀባነፍ ስላ ነንዶንቱር
ቼትሪን ቢየጠሉተ ሳኒ ቡታን ከሳ በቀተኒ ሞራ በቀታ ኔፓል ከሳ ወጎተ ዲግደማፍ ኤርገጅራተኒ ቦዳ ካንገራ ዩናይትድ ስቴትስ ፈን
አይ ዋስ አማንግ ዶዝ ሁ ፕሌድ አማንግ ዘ ሳኒቴ
አጮጫፊ አሬተሙ ሶዳቴ ቢየሳዲ ሴ ካንበቀቴ ኡመተኩማ ዲበተኮ ፊ ኩማ ኩረን ከሳ አኒ ቶኮ
ሉቢና አባስሞ ወጎተ ጃአዱራ ኢራቂ ፈን ለፌ ዱደሳኒቱ እሳን ኡኩባ
with my disc I come someday I can't walk now I can walk
ababa lafen duddakona dukubuf yero tokotokko demun dendeun ture amma demus ojeo jechus nandenda ojila manojetta manni yala kun wanna gode akasumas united states kesa inajran wannufta imarafni galate fannajran chetrif abbas baridibaku sagali sagaltami saddeti qabe ኮሬን ፈኖ ዲማ መጋላ ቻርልስቪል ከሰከን ቁብሲሴ በቀጥቶ ኩመሰዲ ጫላን ከሳ ለማ ሄዱንሳኒ ክሊኒኪ ከነት ወልአን ሰፈያ አርገተኒሩ ክሊኒኪ ከነ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ቻርት ዶክተር ወልአን ሰፈያ ማቲ ከተአን ፈርን ሆክ ወጎተ ኩደሻንዱራ ፈኖ ዲማፍ ኩታ ኤጉም ሰፈያ መጋለቲ ወሊን ተውዳን ዋልታ ከነ በነን
Refugees mostly have not had very good health care before they arrived. So when they come,
they have... Asrufu saani dura tajajila egun safayya gari argatanin bekan. Heddun saani rakko heddu walin ufu. Rakko kamaaf yaada sammuk abu. Kanaaf nutis rakko saani hubachuk amna. Aada saanke saadufan amanti saani mutanno saan kanadurak aban hubachufiik amna. Kanaaf kanahunduma kliniki toko kesatiyota e wayyajir en yaade. ኩንዮታ እ ዶክተር ኦኒፍ ነርሶን ማርቲኑ ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ በቀጥቶታፍ ከኑ ቀበን ኢላልጅሴ ሁበኖ ወሊ ገላ አከ አርገተን ለእንጅሱን እንደንዳጀ ያዴኒ ጀደን በቀጥቶኒ ሮጀል ቀባፍ ገረመናያላ እናደቀን ነምኒ አፋን ሂኩሳን ወሊን አቀ ሳቲ ቶኮፍ ሐኪማሳኒ ወሊን ዱበቱ ሐኪምስ ሐለወያዋዳን ሳንገርጋራ የሮታኑ እናድፈንሞ ማንያላሱን ነማ አፋን ሂኩ ብልብለራን ኤሳፍ ega ibesani barani waldan safayya kennun baqatto takanaf tajajila kennemu ke sa tiqoda kannen ibensani ulfata antanef kunun sakennun salpatau mala kanakka ibba diga rakko fafakkatanif waldan sakennemu akkasumas tajajilli ittisad ukubota garu ulfata da
a lot of the women for instance have never had a mammogram have never had a pap smear
fakkenyaf dubartonni heddun qoranna harmaaf kennemu yokan pap smear kajedamu qoranna gadameessa qaruma argatanin beekan kanaf qoranna le kana maalif akkarawwan maalif akkasan barbaachisu ibsu fi qamna kannen waldansa argatanif tajaajila barnoota kennu fi tunurra eegama jedan kana mara caala daran rakkisa kan ta ummo baqattonni heddun kan isaan qunnam kanakka ibbina sammu ta u ogeessunni ni dubbatu
You can imagine if someone has been in a country in the midst of war and seen a family
meada biye waran ke satgege samuke sajrata niru misen sunni mati sani isandrot inna ajjefaman arganiru isanis ni ajjefamtu dorsi sijedu ragenyan biya baqatanta dararan ragera want sanke sadarban isan shurur ke sudanda egum sawal an safaya sirita en arganni tanan jirenye wayawa jirachun danda ani jedan ወልዳን ሰፈያ ሰሙፍ ቃማ ከኑ ረክሳ ተኡስ ቦቁና ሰሙኑ ከና ጀዱ ኦጌሶን
Our goal is to have healthy and productive members of our community.
ካዩን ኬኛ በቀጥቶን ኩን ምሴንሶተ ሐዋሳ ኬኛ ፈየቡሌሳፍ ቦአቡሰን አከታን ቢየቲን ገመደ ኑሲማቴ ከጀዱ አከት ደጋም ها hawasa walin akka wal makan jireenya isaanit akka gammadan gargaaruudha jedhan. Kan kana dubbatan kliniki maatii sadarkaa addunyaa Charlottesville, Virginia keessa jiru kan hundeessan Dr. Fern Hawk turan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya nuti sagantaa keenya kanumaan xumurraa nagaatti jenna amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa.